Galandanya Music Promotion.
CoPlayJams.com.
Young Chef, roll over.
Zinawa, call me Mr. WhatsApp.
Yeah. Hey, who's got the keys to my jira? Hey. Patuma patu kwa na nipokuia. Hey. Kick them strong ni mahia. Hey. We say it's going down over here. Hey.
Kale wangu leta kwe bitondo. Hey. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hey. Hakuna kulale kweta tuchimba. Hey. DJ faka kufuli umuko chilimba. Hey. DJ faka kufuli umuko chilimba.
Nganili soba very humble. Weekend mind ishiri mujango. Mudanso one song paripiti. Ni samba samba check wikiri na chisira tukiti. Petangala nsaka yetu ni brewery. Feeling like a slave mumuko sifulu majuari. Patumba zilipo ali kutibatenda. Sikamba pakutwala patigwila matenda.
DJ volume ulunda. Di neti pompo fole na punda. Soso vinka mukatwishi ni kunga. Soso vina nipaka vale nkumba nje. E life nani kumba kumukambeli. O white kalabu kwa tibangeli. Let's make a big seko kwa tibambeli. Na timposhe opo divangeli.
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wangu leta kwe bitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kulale kweta tuchimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa
kufuli umuko chilimba.
DJ sawa 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 sawa
kufuli umuko chilimba. Wait, we need a boo, a boo. Push it like a boom, a boom. Bashi bashi fpatala. Patula mapatule mitzi kwa tinitala. Wait, bebe kwende mungerezi. Vivyongo na fiola, yeah, vieta mfajazi. Wait, wangu kari kuno kufma kumanambala. Vona 5, mutala wanda ye manambala.
Teta mchipi vidyongo. Tivo mwe kaidi vidyongo. Bakwe vati tuve kwe milongo. Kaidi lelo tulela la mchongo. Kusheko volume, kusheko walo. Kusheko bakwe vati tufweko. Choco na inendarioko. Fona vibe drift na jena washa loko. Tuwale.
Who's got the keys to my jira? Hey. Patumba patu kwa nani pokuia. Hey. Kick them strong ni mahia. Hey. We say it's going down over here. Hey.
Kale wangu leta kwe bitondo. Hey. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hey. Hakuna kulale kweta tuchimba. Hey. DJ faka kufuli umuko chilimba. Hey. DJ
kawa kawa DJ kawa kawa kawa.
Black table party Venelisa. Baga funza baya iwo sababisa. Baga liku waya waya tiza feature. Alright. Energy, more energy. Kayamba kufina with more energy. Loving how you keep me craving. No, na, 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 na. Ise ati swagi ni payo one. Agenda undercover. Thinking I'll be getting those numbers at the alley. Ni ghetto of a DJ.
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wangu leta kwe bitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kulale kweta tuchimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa.
My boy fashion Sakala. Backs on deck. See Francis Dondada. Ali Dola. Nico G. Lion. Copa the swag. In the pew pew. Let's go.
CoPlayJams.com.